This has been the Voice of Ethiopia from Minneapolis, Minnesota. Since we see you next time, have a nice week.
Fattota Kenya du fajran wega
Yashurako, Yashurako, Uva Marate, Mada Bata of Gate.
Yashurako, Yashurako, Uva Marate, Mada Bata of Gate.
Uda Kwalu, Kalen Kwalu, Iba Bate, Siva Tolu.
Uda Kwalu, Kalen Kwalu, Iba Bate, Siva Tolu.
Hartiko me Nachano.
Ya yo le doné,
que ranza mi llaní.
Ya yo le la
pinta, oro borita.
Ya
yo le doné, forma por que nani.
Ya
yo le la
pinta,
oro comita.
Ya
yo le doné, y vida anda bata.
Ya
yo le doné, subate en agarre.
Ya
yo le la
pinta,
mata para male.
Ya
yo le doné, maca tinga barre.
Yeah.
Hello, dhaggeeffattoota keenyaa dhufaa jirraa nu eegaa yeroo tokko sirba kana isin affeerraa jidduudhanii warra boolee dhufaa jirraa nu eegaa. Dhaggeeffattoota keenyaa kuni simbirtuu miidiyaati egaa har'aa keessummaa lamaanii qabaddee dhufee keessummaan lamaan kunii tokko maamila keenyaa yeroo dheeraa yeroo hunda nu wajjin hin jiru abduudha. Nama biraasii qabaddee dhufeen jira Naasir jedhama. Har'a fagoodhaan qabaddee dhufee biyya Awustiraaliyaatirraan qabaddee dhufee egaa isaan lamaantu nu wajjin hin turu. Nu wajjiniin akka turtan abdii godhachaa amma gara sagantaa keenyaan deema. Abduu baga nagaan dhufte. Haga ammaan seennee egaa jirra. Yaa har'a waayee magaala Hararii dubbachuudhaa deemna. Xannoo seenaa sitti makna. Magaalli Hararii eessaa dhufte? Maalirra jirti? Walitti dhufeenyi magaalli Harar uummata Oromoo wajjiniin qabdu maalinni yeroo ammaa kana hoo istaatasii magaalaa Harar maalii kan jedhu mari'anna. Abduu mee dhalataa naannoo saniiti atis lammaffaa naannoo sana sirritti beekta qorattees jirta. Seenarraa xinnoo nutti himi waa'uma magaala kanaa.
Magaalaa Harar yoo jechuu baanne gaariidha. Magaalaa Oromoon magaalaa Adaree jechuu qaba.
Adaree biyyoo.
Wallagga keessa magaalaan Adaree ni jirti. Karaa ammaan sana Shawaa gartee darraa kanaati magaalaan Adaree ni jirti. Adareen maqaa nama Oromooti. Amma fakkeenyaaf Shawaa keessa hoo deemte Masarat Adaree, Alamaayyoo Adaree, nu bira gadi buutees Moominaa Adaree, Maimuunaa Adaree. Maqaa jaamu jechuudha. Amma Ciroo yoo jettee Ciroo maqaa namaati. Dirree Dhawaa yoo jettee Dhawaa maqaa namaati. Maqaa namaatiin yaamama. Kanaafuu Oromoon inumaatu magaalaa Harar jechuu hin qabu magaalaa Adare jechuu qabna. Nuti kaayyoon amma gartee sagantaa kana ummanni Adareedha. Ummata Oromoodha hojii tokko. Fakkeenyaaf amma warra Turee Gaaraachi warra jaanii ni jira. Amma akka Haaji Tureefaa beekamaa jaara isaanii jechuudha. Inni gaafa jaarraan waan ni ture bisiijamu ture dhaqeetii jaarraa bira ani ala nabee kaa jeeni.
Haaji Turee immoo?
Haaji Turee ni.
Abduu yeroo tokko dhiifama. Naasir yookiin maqaa abbaa malkaan beekaman dhufanii jiru. Baga nagaan dhuftanii abbaa malkaa. Heloo. Sagaleen keessan hin dhaga'amu. Heloo. Heloo. Hayyee Abduu itti fufi aga sirreeffatanitti.
Waan hin bilbilii fi laani sagaluma naaseeru yookaas. Doktor duuba nuti uummata Adaree yookaan jannaanii yookaan Hararii ajaa'an isaa mataa isaanii fi walakin uummanni Adaree Hararii jechuun Oromoo waan biroo qabu.
Abduu yeroo tokko. Heloo akkam jirtu?
Nagaa jirtu hojii.
Nagaa akkamii isin didee keessan? Kaameeraa naannessaa xinnoo.
Kaameeraa nan naannessa sagalee ba'uu didee.
Okay
meen ilaalama yoo.
Yookiin sagalee dhumaan galaa.
Hayyee ilaala.
Hayyee Abduu itti fuuf.
Nuti kaayyoon keenya amma eelitiin uummata kana. Hedduu gartee firiidamii isaanii kan gartee abiyuus godhaa jirani. Fuuldura hammeenyi uummata lamaan jirutti akka hin dhalanne gartee tattaaffii godhuudhaaf kana goona. Uummanni Adareedha yookaan Harariidha. akka imanitti ummata qabeenya guddaa qabu miti dhugaadha amma warri ala bahee dalagatee jira garuu ammoo percentii laman ga'an tujaara isaanii jechuudha kaan ummata lafee bulu ummata ispeeshaalii haati isaanii safii mataarra kaayyattee magaalaa isaaniirraa isaani deemtee guftaa gurguraa ilmaan sii guddiftee ummata jajjaboodha sigala waan ummata hin kadhanne ummata dalagatu jechuudha garuu amma isaan kana keessa amma fakkeenyaa fi warra turee jira warra guutuu jira warra bulee jira amma bulee elektirooniks finfinnee ka jiru guutuu suuq finfinnee ka jiru warra gatoo jira gatoo jechuun gosa nolee irraa takka warra gaarii jira amma meeram gaarii fa warra jaaniin jira fakkeenyaaf amma lisee gabramaariyaam abbaasaa gaariidha akkasuma warri gaarii warra jaanii jira adaree keessa warra diinii warra jaanii ni jira warra qalloo warra jaanii ni jira afuran qalloo akka warra qalloo warra jaanii ni jira duuba hedduu jiru alaa irra guddaan isaanii alaa warri gartee amma adareen fadis jirtu hundinuu anniyya gosa isaanii jechuudha so ummatumaa oromooti ummaa gartee gariin akkami wanni kun ta'uu danda'e fakkeenyaa fi isaa amma afaan kun akkami uumame yoo jenne afaan adaree afaan magaala afaan lingua frankaadha gartee magaalaa gartee biyya adda addaa dhufan
amma mee abduu iddoo kanatti tokko kan isaan jedhani nuti araba irraa dhufnee naannoo sana qubannee naannoo sana erga qubanneen booda fakkeenyaaf kitaaba barreessee jira afaan oromoon barreesse pireezidaantiin hararii isa keessatti durii jalqabnee as jirra yoo xinnaate jaarraa 10 jalqabnee as jirra achi lafa bal'aa qabna sumaaleedhaan waldaan geessina jechuun amma oromiyaa keessa jiru garuu durii otoo oromoon hin dhufini nuti sumaaleedhaan waldaan geessina oromootu nutti dhufee sumaaleen adda nu baase malee jedha kitaaba barreesse tokko irratti kanaafi afaan mataa ofiin qabanii naan jechaa jirtammoo ati
lingwaaki amma ordiin amma ordiin amma akka historiaan tokko kanaa imitti ordiin mataa isaa somaaleedha sigala amma beeyta afaan bangladeshii keessatti agartaa afaan hindii keessatti agartaa afaan arabaa keessatti agartaa afaan oromoo keessatti agartaa isin lingua franca ummatuma magaalaa takka walitti qabameetu afaan kana uummate jechuudha akkamiin kan inoo hedduu waan kana
qabee kun yeroo tokko egaa sagalee dhumaani gala abbaa malkaa hindide karaa viidiyooi sagalee dhumaani abduutu ibsa kennaa jira isarratti isinis dabalataan kennitu abduu itti fuuf
okay naa gaafii haa gaafan abbaa malkaa yaa meegaa seenaarraa nu himi akkamitti naannoon harii kun uumamte maaltu turee gartee shiraa kamtu hojjetame kana mee nu ibsi
dura galatooma asirratti naaf heeruufi naannoon hararii gaafa ijaaramu naannoo hararii jaamee ijaarame yaanni isaa mirga akka qabaatanii akkuma sabni hundi afaanii fi aadaa isaatiif bakka akka qabaatu ilmaan isaa afaan isaatiin akka barsiifatu ifif akka if bulchuu afaan isaatiin jechaa tajaajila seeraatii fi waan adda addaa hunda dhiheessii waan hundaa waan ummata malu ummanni afaan isaatiin akka tajaajilamu naannoo qubsumaa fi jireenya isaati irratti ammoo mirga ifiif bulchuu akka qabaatu yaadameeti ka federeeshinni kun dhufe yaanni federeeshinaa dhiibbaan afaanii fi aadaa akkasumatti sabummaa irra ture akka hafu taasisuudha yaanni isaa ka magaalaa warra harariiti saba hararii akkasuma naannoo jireenya isaaniititti ifi akka wal bulchanii fi ilmaan isaanii afaan isaaniitiin akka barsiifatanii kam harar demmo ogada abate la farratti gadibu wanni ta wan Ethiopia ke satte tame hin beki ese yu wan injire kun mali magalar ra gadibani ona hundanne jani ana dire tayara jani jira ana sofi jani jira duro hundanne jami ana ehdumme sanjecha hatu umanni statistics haga ma jirutti lakosi ummata nanno kana kesse jiru ummata orumoti bai inan guddan ka ci kesse jiru garu nanno san erati mirgato kollen kabu acci jala galunu sera ka seran torre yola le la cosa era motuma federale topia suddemi sagal tu qasha nirayo dayne lalle bi umanni to kumal yota e motuma nanno fi jaracchu danda kajo namne article 39 oka ke wata suddemi sagal mirgeere murte fanna hanga futto kutti qofa akas wode lala ilmi na makun wan santu mulu
ye asirati me undu mafiyu ifa katawfi maliyo taida kani nanno taudenda wa gafinto kokankau kara ummat adare biyo kana wajini walqabate kankau tokko ummanni kuni nanno kuma kudani qofa to achijirata jeru lamafa lafa oromo fa kenya fundane o fundane lafa oromo ti magalati guddisu daf jecha magalati da spesi kenu daf jecha lafa oromo kutani acharati dabarsani jeru ke satyu umanna kasidama kunifa durani argumenti nisani umanni lakofsan kuma kudanta ani yemu nanno taani nutimmo nanno milene jatika lakamnu nanno taudet abne jaranit mormisa nakasa turani mal jetta malin ulagan suni duguma hojjate mata adare biyo kanafis
thank you gafin kulfin bakatana gafe amma gafatan kana asi gafin kulfin
haye
era kana gubatti tarre kae jira enyu akamitu motuma jarrecho kadendau
Yaro tokko dagge fattota kenya yo sagalen aga mata eme lakofsa mallatona tagarsisa garato kon mallatona tagarsisa tokko tokko fa barresa itifu fasin radio danistar bajra
ayega la toma
gai
bakki dubini tidabe asi
aha
rakun bakki akata gese nanno narari kuniti umame dalotum tisatu fujisa dalate nanno kun
aha
fujisa jettuni akamale dalatu jettu
gara diati fugiso edama
fugiso akase ye fujisa dalate jettun dalonni bade takka ilmu ajesa yo kahada ajesa yo ilmu dua
aha
so dalota bade jecha
aha
motum nanno narari fujisa dalate ogadalatu akamitti hojene gafi amare fuga fatta kana rakane olalle sera kana gubatti kan tarre pamu ummanni tokko ummata akka sabananno tokko kubatutti yo motumma jarachu barbade tokko hawasa qorqalbin sani tokko akka sin ufepsu tau qabaja indura ada namni biralle nitisa beku ka itimbe kamu warqabu inni bira safu jechuda warra safu nisani walini isafe fatu ka wa wal fakata qabu ja psychological makeup kare fu jenu so di akasi ninjira ukara birati namo geographical territory walitti dabbatu do gargarin cinne ummata qabu tau qabaja amma ummata wallo wani nurra hambisani acci oromayatti akkam makam ne godani bi
Tari
kanani wan brown den gutta to manni wallo
ya
kananu ga murani acham bisani ga oromia da walitin da batu lafti jani
ya
amma mo koni ummat oromo ti walitin da batta wan article 35 fijal 39 tuqashan ke wata kuda sagal tuqa shan jala jurusanunda motumma ijarrachuf wan ummata tokko barbaachi sa jamela fakame hunda odo tokko na fingutata mal thana nime enyu fayyadu ummata kana fayyadu fu muherri kadu fu ummata fayyadu fi ada isa afansa ada sa qurqal bisa egate ummani tokko akka jiratu mirga tiksu beherri kabai enyu gammachisu foromo mirga sa dabe enyu gammachisu enyu fayyadu foromo nanno sa tirabu kae enyu fayyadu foromon enyu masatirra bukae enyu fayyadu foromon adasatirra bukae mattawaqa tala enyu ma nanno harari jittu baate akkade mugudama kuni yeri kun asumattu durecha bejer fundamental issue un kajiru kane it's constitutional crisis wanni jiru bakatana erecha be bakatana erum tibiyatu no injiru akka kanam fudani bakka tokko toletti debisat
tole malifi yerosana illiti noromo malu jechature malif gafi kan debisu dedabani anisna wan namne wan timejera malifi akamitti wan kuni taudende tole herri akas la fajera le herri akasti la fakai bakka jerutti malifi constitutional crisis in kuni akauma mugora
yero sun magala san kai san jiraci ture ne
okay
yero wani gudu ana cin jiraci ture wani ki ya haga arraka ture obbo Hassan Ali Fan gafa sani gafa chartar arraka se haga yero sun boda gautti hayyamani tuma wanka na gudan kajun daga nati daga matur haga matti garu di yanya kana ega dubbintu ni jalka bamte amma harawatti kate wanka na attention yar gataru fe document yar ge wan sani minity sani wan san ritti wali galanga fasanunda wanti kunta hun qabu ka jeu matan nanno oromia ke sawro video ka gafa sa walin turan matan nanno oromia obbo Hassan Ali turani obbo Hassan Ali wanni kuninta u yo ta es dalonni debi sufta awan kana injijira dalonni wan tau findem ne ka community gubana in tau jani fudatani murteso kanan haye sagale wanni ki yana ka chet garte murmi ki yana ka jeni community gubba akumenni jet ka mejira
enyo Hassan Ali
Hassan Ali tu jo warga jira warga kaban
okay
la fakaya dalonni gwan kana fude jijiru fta akana ni tifufun danda mu murme da dabe jannan aye murmi ki ya kana bifu makana na kaya jene kaboya ay gubba kaya mejira
okay
gafa sani yo ya datan dubartin tamrat lai ne fajala dedde ma turte kara sanira waru ma dadda tin jara warra yane ma biya kabata kana jala senani generalo ta bi kana jala de mani aga taklai ministry gafa sani gautti wan kana jermo yane ti walin tasi sani mataro pidio asana lika gafa san anga gafa ta mugudda kabu kuma guru bifan sinjo kana ni opposition ni isa kabu ay gubata ay jira wana kasiti wa jermo yane ti wajinjala de mani dubarti unda jala ofani akas goran gafa san
Yeah, okay. Abdu, may artist yade ke?
Okay. Ani gaf mo gaf wa damal hayu ruan kana tisa ha korma ga korono da 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 lage. Amma abba malka. Me he ra khamitti amma fakenya f garama kana media sare da ke pachan ture. Namni kuda kuma kuda sagal khagau finfinne ra dirawara baka da da ra kardi filmata kana fulate jira. Then vote koran jechu bekabro jiratani vote koran akha ode fannon garejirtuti even nama adren tain kha dalai du man sani tay unda hu ak guratan gosu jura we it's not confirmed ko ne amma ale wan kana taget wa was the dem to da we don't know about this amma si wan jani even canada ra bakada da tra da fara kare furatani vote ko ne ya ta jura mari hera ko ni malif isan kofti rakka hera jigan taas sabe namni atinjiranne namni la jirata la fasinta na kamti vote ko du zanda chake whoever he is mal mirgi akara wonni ko ni akami hera jab sunta ho isn't it illegal hoga illegal activity na kana dem tu motuma chalasu kapti
One brawan is Nimuta, I see if they move to Yuraka Canada Gudati Katamaja Tokuni Isan Ufibari Fatanika Bawankana Marjani Consociational Democracy Jani Akawan Kamni Lamakao Ufifede, Wajin Motuma, Wajijari, principally su Wankana Rada, one Akanabari Fatanifi Kanafu Samnitoko Akasaba Midame. Saba mirga argachuu qabu ka concession godamu fi qabu waan akkase jane jirani nuti warra gaafa calan qorra kaase ega mirga kana dhabne midama qabna as a compensation nanno kana bulchuudhaaf garte mirga gaafa calan qodamne san deebisuudhaafi mal mal jani heera gubbaa kaanii barreeffatanii jiru lokal heera isaanii irratti kaanii waan tiiriin isaan itti deemanilleenii waan nama biyya kana bulchaa ture ka mirga lola calan qootiin dhabe jaaniiti waan kana hararii naashinaalizimii keessa galchanii ummata barsiisanii haala kanaan dhiibatan. Wanni kuni nuuf hayyamuudha qaba jaanii nama naannoo biraati irraa filchisa waan amma ta'e miti baroota amma iyaadegi irraa kaasee aga ammaatitti waan kanatti fayyadamaa jiran wanni kun liigaalii akka heera mootummaa Itoophiyaatitti unconstitutional wanni kun warri OPDOdha gaafa kaleessaa turan kaarra bilchiginnaa kuni dhimma oromoota naannoo san jiran kumaatama lakkaan kaachi jalatti miidhamaa jiran san namni quba qabuun jiru namni isaan shuumanii achi geessanii maqaa oromootiin naannoo hararii akka jiraatan godhamu miidhaa saba sanii naannoo sanii watakkaa'u irraa quban qaban kanaafu akkuma ati jette wanni kun ni jira garuu namni wanni seera qabeessummaa waan kana question godhu namni bakka san jiru warra mootummaa booda akkamitti achi keessa warri oromootiif sun akkami waliin jiraatan kan yoo ittiin deebi'aa wanni sun namni kaasee dubbachuu danda'u achi keessa tokkoilleen hin jiraatu akka barbaadan godhan lafa oromoo jarri maqaadhaaf achi tattaa malee lakkoofsa walqixa achi keessa ka'anii akka immoo maayinooritiillee mirga maayinooritiillee oromoon achi keessa hojjetu kan qabne boodanan hima ka biraa wanna reefu dagadhe wanni warra bashootaatti itti guddata kanaafu yoo amma filmaatatti seenne jara kanaatu magaalaa tana isaantu bulchaa maal maal kanaafu namni oromoo itti dabalamuu qabaa maal waan jiru kana kaasanii oofanii ogaasa waan kana afuufaa turan ammoo dhugaan jiru awaash irratti diriidhawaa irratti magaalota naannoo magaalaa haratan irratti jijjiga irratti gaafa duraa jijjigaa reediyoon himaa turan hanga magaalaan godeedhaa qophee taatu naannoon somaaliyaa yeroodhaaf akkaas qubatu jennee reediyoon himaa turanii
jijjigaa iyyuu mataa jijjigaa mataa ishiitiin moo
jijjigumaa'uu yeroodhaaf warra oromiyaa waliin dubbatanii yeroodhaaf mootummaa naannoo somaaliyaa aga ogaadeen godeen qophee ta'u ja'amee turanii waan wanni kun ta'eef boodan ibsaa hararitti dirreedhawatti jijjigatti waan ta'ame naannoo kanatti namuu ni beekaa sababii qabaa sababii isaa boodatti deebi'eetiin ibsaa waan guddaatu ta'e yeroo san keessatti jechuun barbaadeeti. Kana qofaa miti, magaalaa irra qofaa miti. Gara bahaa kanarratti cubbuun kun hundi waan dalagameef yeroo booda deebi'ee ibsuun danda'a jechuudha.
Kanaaf jijjigaanuu mataa ishiitiin kan Oromooti jechaa jirtu.
Absolutely.
Hayyee dhaggeeffattoota keenya mee mallattoo natti himaa lammaffaa bilbiltaniis yaada kennuu ni dandeessu. Abduu gara keettan dhufaa jalqabdee turre waa'ee Harar kana mee waan xinnoo kanarratti dabali atiis.
Gaafa gartee wanti kun murtaa'u ani Hassan Ali amma nama lubbuun jiru ani Piyaasaa jiraata ture. Zamana sanii obboleessaa achi wajji hariiroo gaarii qabna wajji teenyaa wajji barataa goona. Hassan Ali nuti TV'tti hin arge isaa chaartara gubbaa jiru hoo Mahamad Hassan keessa maal asii godhaan jeeni bara wajji dhufeeraan jee uummata wayyaanis wajjin. Okay, booda xiqqoo ture Hassan ni dhufe. Booda ni gaafate adareen maal feena jaani jennaan haguma cuqqalaasanii barbaadna maaliifi Vaatikaaniinu mootummaa mataa sii qabdi gartee Rooma keessatti nutiis akkasu mootummaa mataa keenyaa barbaadna jaan je. Amma xiqqoo turre gaawaanni aruuza Hassanirratti argamne nutilleen Giyoonitti godhame. So isaati daladareetti heerumtisani. Egaa karaa kanaan gaa isaan beektaa waan kana yuus godhuun ni jira karaa maallaqaan deemuun dubartiin deemuun famous gaafa kisana ambaasadda Mahamadiriin naayime gaafa mokonnen Raas mokonnen biyya Harargee bultee deebu Minilik ni gaafate jaal biyya sanitti maal agartee dhufte jennaan nama uummata gosa sadiin argee jeeja gosa sadiin jennaan tokko uummata nuuf firoome. Uummata nuun firoomee nu wajji jiraate. Lammaffaa uummata humna qabu uummata nama wali qabu hin qabne sanii argee jira. Sadaffaa nuu jennaan nama hirriba jiru uummata hirriba jiru argee jira. Kamii jeen jee nuun firoome adaroo ta'a jeen jee. Duuba kaanoo ka humna qabu ka jette sanni Soomaalee jee. Ka hirriba jiru hoo jennaan Oromoodha jee. Booda duuba akkamii kamtu nuuf hamaadha fuulduraaf jennaan kamuufroome nuun firoome ka gartee humna qabu sanii walii uummatuma nama gartee isaan hin deemne dhorkuudha garuummoo ka hirriba jiru kun gaafa kaayaan hin beeku jeeni jee. So akkasii throughout siistamii jijjiirraa hunda jiru keessatti isaan involve godhan dafanii pre-empt godhan xabiyaa isaaniirraa eliitiin isaanii. Amma fakkeenyaaf gaafa Hayilasillaasee gaafa sitaama sitaamaa kabajuu naani kumaa ni hin beeka. Dhuqanii hawaasa daree jaanii akka dhaqanii baga siin gahee jaaniinni if mul'isuu ni faran beela. So kara maallaqaatiin kara hundaa nu deeman jechuu. Gaafa dargiidhaa imaajin ministerial portfolio uummata islaama biyya sanitti kanname hunda isaantu guurrate. Amma Abdulhafiiz Yusuf. Waan Minister of Information. Yusuf Ahmed Minister of Transportation. Izzeddiin Qajaan ammaas Energy Minister. Uummata hagatti kaasaniirra. Deebii ammaas CEO'n Ethiopian Airlines Mahamad Ahmed Bomba. University President Dr. Duri Mahamad. Imagine. All this achieved in one. Gartee jarri maallaqaan deeman. Dubartiin deema. Gaafa wayyaaneetis amma wiidhoon
abbaan. Garuu bara dargiitis asirratti bara dargiitis jeneraalota Zayid Barree keessaa torba isaanii kan jedhamu jira. Karaa sanis.
Amna shumeetii kaama wayyaanee kanaaf innu akka himanitti of course Hassan Ali intarsaanitti kanani jirani garuu Hassan. Irrumatti impoos godhan gartee wayyaaneen jechuudha. Jeneraalota adda addaa hunda keessanii even including Tamraatlaani haa defendiif godhu akka haasoon haasa'uutti yeroo sanatti dhalaa agaree Tamraatlaaniitti geessan akka jaan. Widoonnoo ta'a waan garuu immoo oduun hedduu odeeffamaa ture zamanisan jechuudha. So
bakatana dufu asratti historical background di kana ani dubachu umbar banen ture ega khaftani saatana sindura dera tajetin wani je
de ya dakika kudan kapna
dakika kudan tofa
aha fa garu itifufna torbani itifufna
okay warabi ugo tani torbani itifufani sanni sintu beka akan deran ne fien duba yo historical background it ka debutate dura dubin kabade gafa turko egyptian dufe gafa sani nama Muhammad Ali Abu Bakar nama jantu amira magala harar tanati amira warra adare ture gafa sani magalantun ega suma ballate male jogolu makana khese jira jarri warma jogola kanatu deme Djibouti hugase gwajarri ma zaila rufan la fama Somaliland jamutana kani tidakani dura Muhammad Ali Abu Bakar kanatu magala harari de amira taw urumo wajin furuma ume aka islandi wahiti taskesa kofa jirachun dandenyu me wurra kana wajin umata urumo kana walin tokuma ha unu namne kabenya badiya jurus kan magala jurus walkesa jirachu aka dandawu waliti nagadachu aka dandawu akasmati islandi uf dande setani awasak na kese jirachun dande nyuka juru mata urumoti gosome ilma gosata urumoti urumu waliti furumma gude hariru magala vibadiyya iddu jirtu tolche jecha warri illiti nisani wanka natigamachun kabani uga warri muslima kun turko egyptian forcing azayla gau milan demani tirakani nuti wammata muslima ati warra amantin kamne warra muka gabbaru warra kana walin kuno motin kenya to kuma ume nuballe sajira isi warri muslima e garuftan nuti ko ta jani qabani fidan warra turku bucha magala arar fidan o ga fidan mi choromo wajariro kabusan guya adi ajesan inni abba amir abdullah ka amalo la chalan ko tirati gafalo la chalan ko oho gane kana Amir Abdullah jechun oromo jilo la chalan ko kalole itigafata ma warana gafasani gegesan isature abba isa jesan gafade manamo ilmu ma abba jesan sanitidi sani bani sababi kaba gabab sudaf jecha hugarufan mal godani alla fa amma hararge bahajani internet wanna sani jalo walchan wara turko egyptian so lola era goda me boda hararge bahala fa jantana qabatan la fa oromo uga qabatani mal ha gonu janin maka oromo qabdi tufte lafti tun ga fasan maka oromo qaban maka kanarra balle sani harar maka jo maga maqala harar kana godina hararge baha amma kanaf maka akkatau wogota kurnan sanif harar maka jo kanan bi baha sunaka yamam tugudan hararge baha geographically hararge baha lapamma jamtutana maka harari nuga kudan bulchan
aserrati tesisi professor Muhammad Hassan toko dubisenture achike satti kanisan jerani ummanni kuni even oromo rafiju gebra gabbaraturani achi abbootin gadaa oromo jiru bulchiinsa abbootii gadaa oromo naannoo sanaa san jala turani jedhu asumaaliyoo naa kaaste jedheen
okay dubbiin akkana jarri kun isaan part of ifat and adaal isaan have to dajar kun
in num to you is it an ethnic group gosa ifati fi adal okay mata afar kana ifat warri jada man kun namoni to ko
adal kasiti adal afar tin fudati na kasimiti
aye
motu maji fudu sababi makan adal ti fayyade ti dawe ka ba saganta de rata je tamale sada chajira
ya ti fufna torbani si onu eyamte torban torban la mafura neerati mariachu dandeñ
okay aye en animara kinan kabu erga gafate ne adal gafa urmo wugadi basadi fishan tama ke sette zaila radi bani bishawa be gama basan laga wabe gama wugadi basadi fishan tama bale qofarati urmo na ko concentrated ta yachi de mugudan wuri kristana
sole sittimi ya raganto ko jara ragani icciti maddo wala bu jaru to ko kitabni to kitabni kuni ya urmo hedun zaila radu fe bale kubate da garu ragani ni kaun jiru
Wari makzumi jaan biya Saudi Arabia rakaani zaila rufan umati makzumi jaamu. Isaan Arabota. Araba kesa wari Qureshi jaa kesa gusa sadid tujira influential political clans. The three influential political clans. Yani Qureshi kesa inni dura Hashima iti wari jaa wari Hashimi yota ka Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam kesa rufani. Inni bira Umayyad jani war Umayyah ka Umayyad dynasty ka jani war haga Spain ti deme ka muslima sani gusa la ka ujira gusti sadapa war garte makzumi khana je choda jer saden kana tu Quraishi arbatana ke sa influence gudda ka ba inni khuni makzumi je chun ma dur Umayyah je chun ka ilmi Abbas Sufyan to ko kesa dufe mamlaka muslima kana jaru dande namni sune isambe kama magaisa yo yadate abdu ilma ba sufyani inni gus umayyat rai duba wan malit
Khalid ibn Walid
لكي خالد ابن وليد مخزوم الرأي إني مخزوم الرأي إلمي أبا سفيان كان إساء تجاري حقا وري أبا سيوتا رفاني الرافرة تنتي مكان سايرو دفا مفاني رننجرو دانستي خانا جاري إلمي إساء بود إلمي إساء تدبر يزيد كجانين تكو دوبا ور مخزومي هنا مو خالد ابن وليد ابن مغيرة المخزومي خالد سيف الله المسلول رسول الله عليه الصلاة والسلام جانين لذيسا ورانا بكمان ككسر أكرمني بقوان كناسا وس خالد ساني أبي سومالي تنا رفان يوم برا بس ديت بس قلت ميجت وقار رفاني أكرمني جارة هورا توجا أن لف زايلة تنا بولشا طرة ختباني جرين جاروكن يوم Ibu sendiri segala terbijat. Warna kunun dino gajari rufu akan negara ti rufani boda lafa arginan Somalia tu ni warna dirjan. Gusti dirjan Somalia diri darot jen Somalia gusalama warna diri kuni isan tu aciture isan moina manani orumon in didde ada fi culture kanar orumon dafe nama demu. Jara walda bani new converti dafi warna ala rufu waltani orumon di bani. Wagari basadi fshantama kesetti bishaan waabe gama baasan. Aragani lafam harargee jani fuwaan kanun darra baasani. Alakata ayyana kabarri setti gafam dasiyon gojam gaman raakasani oromo akka arsinu gojam gama kubacha ture alakata ayyem barri seture achirra nibani oromo lafam nano bahagara kiba baakanati jububba warra makzumi jala makzumi kanan Uba mur Kristiana tindi bame, bod mahu gara karabale kana rufani jarak kuda Jafar nunjani, maka kasih buku metan samboda. Ata uga amadu bitas debu fi.
Ya, jadi kalau makofa kamna.
Aye.
Ya, jadi kalau mati thorban itifufna, sena baye gari kasne, jadi kalau mati menu tumura.
Dega lama kita tu anjo anim beku.
Yo kin torbani ti dabra fanure.
Torbani dabra sa.
Haye. Headus.
Ya, dekho na. Umata kerja umata kenya f dan sewanin jo. Nanti lari. Odu gari jira video social media demo. Namchi kerja presenti nano harani khadurani rumurat khajamu. Amma Canada jira. Wajari wajib bertanya jolle orang mana terbata mi terba fit eh yani juni jira. We don't know but cannot confirm it. Garu khabru ammo confirm dekate jolle orang mana mana orang mana pertama segar nano Abdul Jura jigani jolle orang mana lema ajaran kan mama di sini jitu. Hak ni jolle sani nampi berbade injuru. So one gerte nuti umat okanya nak kijarnu. Umat Kenya, umat ni kuni, umat yang ada kuni, isil merai. Khan jarso, khan noli, khan dini garaj zaman, kalau garaj zaman, guh garaj, kerap jenisan kerja. Cuma isam kuni, umat Kenya, umat ni kerja awak tu mending digoreng jero. Dah kerja sihir, elit istana dari dua cara kerja. Saat itu apa ni? Full draft, umat ni kerja kau ni, aman ni. Guru kamna umat ada rezeki ni si umat orang mau kadri sabeha mana orang mau isin rabita isin if gurgura orang mau mana jiracuna jida jiracuni ni raketa kanafu hamil ni dalam kulitnya isin harga kisah ni getri ama kita doktor ani amat shantam dura magalatan bekuntre weekendi mana gafu bekasna magalat kembali ajar tu turte. Wagah tiada nol nak dete nyata ke titik-titik tu ni milyonan tu jalan sini. Wagah nanti nyata turun tu kan suara kau betul sebab berapa cukup titik sebab bawa furaf. Magana kerana rantana berifatani halal garis jalani. Karena fakar tu mana putih si amma jurukung kerja. Garum gafas angkete merger abu sari itu senisam muda cinta itu. Aram mu arka kau beri merger arka kau bukan mu abuse gurai. Ummat Islam jira jumat orang muka na, kerde meeting kawani, op video ummat jari aci khayani si, watak kendo betar reva jiru kerde jatuh. Tanahu Islam amma nama.
Abdul saat ini jala deme, nugaba si thorban itu fufna, yo bar baca saata yerofu aneju guyab rasi, guyah ojis kocu ya.
Nama
ya balina.
خانس مالك عن خانس دلنا ففاجس إنما تركتي مثلاً سو فيديو خانسي بقول دلنا هو جاركي تجرا بلسري so this is should stop you know خانان جا أمني أخينا please أمتي خانة كتير from far دامله هم من يتجادنا وحاجتي كارا وني كتير هم من دارو هرم يجي شو بربانا أوبلا ينوفيسان أوبلا يعني
programming on KFAI is supported in part by the Minnesota Department of Public Safety. Stubbornness in riding a motorcycle, that's a bad mix, like refusing to wear a helmet or speeding. But then there are the stubborn who refuse to lose control, refuse to take a turn too tightly, and who would never miss a rider training course. Being stubborn about motorcycle safety is a good thing. Always wear proper gear. More information is online at motorcyclesafety.org.
Teatro del Pueblo presents Los Profanadores de la Calle Arenas at Park Square Theater Friday, May 8th through Sunday, May 17th. This original play in Spanish follows a family of grave robbers living in a Caribbean cemetery 50 years in the future when the days are hotter, water is scarcer. They are torn between what they desire and what the world wants for them. It's a play of music, dance, and audience participation. More information.
I just found out I'm listening to Fresh Air Community Radio. That's KFAI 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul. And online at KFAI.com.